DachimSafi.com
MGM Records. Oh, yes,
sir. In the push gang. Wambashi OG.
OG.
My pinky guy, penguin.
I penguin.
Wambashi domadingi.
Domadingi.
Ukibisha washangingi.
Washangingi.
Beda we. Kibogo wa fupi kama kidole cha mwisho. Haya sasa. Sasa.
Sera nona oke okay, nona tunachenga kama toy. Tuna force amchaka mchaka tupo. Tukipiga picha kari usi sani mnaicho. Tuna baga misa sote na jonyo subuhi. Sera nona fupi nona tunachenga kama toy. Tuna force amchaka mchaka tupo. Tukipiga picha kari usi sani mnaicho. Tuna baga misa sote na jonyo subuhi. Mano mena kabashira. Wana kabashira mimo tuna kabashira. Tuna force, amchaka mchaka tupo. Tukipiga picha kari, usisani tunaicho. Tuna baga misa sote na jonyo subuhi. Inuna huki nuna, tunacheka kama toy. Tuna force, amchaka mchaka tupo. Tukipiga picha kari, usisani tunaicho. Tuna baga misa sote na jonyo subuhi. Ya uli anakaba shida, anakabia shida. Maputo anakaba shida, anakabia shida. Sorota anakaba shida, anakabia shida. Kibabu anakaba shida, anakabia shida. Yambaza anakabia shida. Tumekuja kuzitafuta ise. Tukipata tuwa kumbuka ise. Ukipata pesa basi banka weke. Poja 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 posi posa na skere. Poja sometime cost cost. Sometime keyboard post. Sometime switch on. Sometime off off. Sometime pambe. Sometime kinyonke unyonke. Basi noma we. Wadi changye we. Usipanga we. Usipanga we. Izo changana we. Ila sabu we. Kire kaje uwe we. Unapigwaji we. Kama kapindisha boy muwacha uliwe. Nani kari tazara ununda kapigwa kijiwe. Kama kapindisha boy muwacha uliwe. Leka zara uleo takutana tamakan. Ika masoma kan takutana kanchan. Ntakuwa waneo sorry ule tena zaman. Hoya na hapa lipo somba nipute moon. Watatwana tamba tamba na hapa ipo. Katini leso na shanga na pozito. Watatwana tamba tamba na hapa ipo. Hati muoni nepanga na hapa ipo. Na hapa lipo.
kwa ngoma kali kutoka wadachimsafi.com.